mfanekiso weshumi enesiqhenxe. Emva kokuba uYohane embhaptizile uYesu, umoya oyingcwele kaThixo umkhokelele entlango. Apho uYesu uhlale iintsuku ezingamashumi amane engatyi. Ukwenze oko ukuze azilungiselele umsebenzi ekwakufuneka awenze apha emhlabeni. Suka uSathana waya kuYesu, waza wamxokisa njengoko wenje njalo kuAdam noEva, phaya emyezweni. USathan wayefuna ukuba uYesu enze isono, khona ukuze awunqande umsebenzi kaYesu emhlabeni, lo wokuba abasindise abantu kwizono zabo nokufa. Noxa uSathana wayemana elinga zange aphumelele, kuba uYesu wayemazi kakuhle uThixo, eyazi intando yakhe. Ke bonke ubuxoki bukaSathana uYesu buphendule ngokucaphula eBhayibhileni, yona incwadi etyhila intando kaThixo ngokubhekisele ebantwini. Okubhalwe eBhayibhileni kuyinyaniso, kufundisa abantu ukungamthembi uSathana kuba uyaxoka. uYesu wayekwazi oku, waza wamana ebukhaba ubuxoki bukaSathana ngenyaniso eseBhayibhileni. Ke uSathana akabanga nako ukumoyisa uYesu, wamyeka wemka.